waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Kala wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa 10ka bisha juun sanadka 2025. halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinkaga imanaysa stuudiyoganu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: waxbaaqyo ku aadan in haweenku ay mar walba ka warqabaan caafimaadkooda kadib markii ku-xigeenada premiyaaradda gobolka New South Wales laga helay xanuunka kansarka; khubaro dowladda Mareykanka ka caawin jirtay arrimaha tallaalkana gebi ahaanba shaqadii ayaa laga eryey; ku-xigeenada premiyaarka gobolka New South Wales ayaa ku boorisay haweenku inay la socdaan caafimaadkooda mar walbana isbaaraan kadib markii iyada laftigeeda laga helay xanuunka kansarka; Bru Carr oo xisbiga Labourka ka tirsan ayaa hadda gashay fasax iyadoo laga daaweynayo cudurkaasi kansarka naasaha ku dhaca; jagadeedii wasiirka waxbarashada iyo wasiiradda arrimaha galbeedka Sydney ayaa waxaa kala wareegaya Courtney Houses; Miss Carr ayaa horay fasax u gashay kadib markii 2022 laga helay kansar kaga dhacay kelida. Waxay barteeda Twitterka ay ku leedahay ama X-ka ku qortay in markii hore looga helo qofka xanuunka ay muhiim tahay si markaasi looga daaweyn karo. Doono Ashra Ale oo wada Greta Thunberg iyo kooxa kale oo u ololeeya arrimaha bini'aadanka ayaa ku soo xirtay dekedda Ashdod ee dalka Israa'iil kadib markii laga hor istaagay inay gaaraan gacanka Gaza. Madeleine oo ka mid a isbahaysiga doonyaha xorriyadda ayaa waxaa hore u qabtay ciidanka Israa'iil kadib markii amar ay ka heleen wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Israel Katz. Doontan ayaa kasoo shiraacatay Sicily oo dalka Talyaaniga toddobaad ka hor iyadoo gargaar u waday dadka shacabka ee uu qabsaday colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa sheegay in dadkan arrimaha bini'aadanka u ololeeya hadda la marinayo baaritaan caafimaad si loo xaqiijiyo in caafimaadkoodu fiican yahay. Afhayeen u hadlay dowladda Israa'iil David Mercer ayaa dhankiisa sheegay in dadkan la filayo in lagu wareejiyo booliska iyo hay'adaha xabsiyada si loo diiwaangeliyo ka hor intaan dalka laga tarxiilin. Hogeyaha caafimaadka dalka Mareykanka Robert F. Kennedy ayaa shaqadii ka eryay khubaro saantiistayaala oo dowladda kala talin jiray arrimaha caafimaadka gaar ahaan tallaalka. Wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada dalkaasi ayaa qoraal waxa ay ku sheegtay in Kennedy uu hadda wado howlo uu dib u soo magacaabayo 17 qof oo bedeli lahaa guddigaasi shaqada laga eriyey. Guddigaasi la talinta arrimaha tallaalka oo loo soo gaabiyey ACIP ayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda CDC sii jirtay talooyin ku aadan dadka isticmaalaya ama ka faa'iidaya tallaalada cusub ee markaasi la ansixiyey iyo waqtiga tallaalada si dadkaas ay qaadanayaan. Kooxo dabdamis Australiana ayaa ku sii wajahan oo ku sii socda dalka Canada si ay dhigooda uga caawiyaan dababa culus oo ka socda gobolka Alberta ee dalkaasi. Kooxdan Australiaanka ayaa la diray iyadoo la isticmaalayo is-afgarad dhexmaray labada dal oo ku aadan in layska caawiyo xaaladaha degdega. Joornaalka Calgary Herald ayaa qoray in gobolkaasi hadda ay ka socdaan 61 dab oo ka gubanaya gobolkaasi oo 23 ka mid ah aaminsan yahay inay yihiin kuwo markaasi la kontrooli la'yahay. Daraasad ayaa lagu ogaaday in dad ka badan 3 meelood oo meel shacabka Australia ay warar beena ka aaminsan yihiin gawaarida korontada ku shaqeeya. Daraasadan laga sameeyey jaamacadda Queensland iyo 3 hay'adood oo Jarmala ayaa lagu ogaaday in 47% dadkii su'aalaha la weydiiyey ay aqbaleen hadalka been abuurka ee ah in gawaarida batteriga ku shaqeeya ay u badan tahay in dab qabsado. Sadaasha awada birta magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 14, Sydney inta badan waa cadceed iyo 18, halka Australian dollar waxaa lagu sarifaya 65 cents oo dollarka Ameerikanka ah.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale, ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.